nasanze mbabaye amarumu babaru yasanze nihebye arahumuriza iyo niyo mana we
iyo ni mani kome
yankore ibitangaza sinzi uko nabivuga yasanze mbabaye
kwizera intwari ku rugamba uri se w'imfubyi ukamubwa wapfa akazi ntugikoze isoni n'imari iteye ubwoba mu rukiko rwawe.